Olo malo si fai ti onga e whaasanga ili komisia fai ngā pālota le Australian Electoral Commission. Ona o ni whaale tonu na tūla i mai inisio fale pālota ili asto na ina te nei. Olo iaitu ua inga o le le teu maluina o pepa pālota, le le ai o ni pepa pālota mō tangata i whafuatu i tū malo pālota na pālota ai. O isi fale pālota ele iai ni pepa pālota po o absentee votes. Ai onisi na maka ili lola o la ua lafo a lato pālota ae lei pālota, ona oleleai o ni pepa pālota. Onisi o whaale tonu nei, e ono tūla i maiai se tangi i le whamasinonga i le tūmālo pālota o lo matua vāvāla lata i le teimi nei, le no fōa o Cowan i Western Australia. E whaitau se lau pālota ele i te wina sao, masainia ele taitai whai pālota po o le returning officer. I Queensland, e ono whaofi se tangi a lele i o Glenn Lazarus, lea sa se e ili se nate ili pae ingana te enei. Ina ua iloa lele ai o ni pepa pālota inisio fale pālota. E ui ua tongi ili solo a Glenn Lazarus i se isino fō le senate i Queensland, aina ia fesilingia le anga ata tauma le tūla fono, o le awala na faafoe ai le pālota inisio fale pālota ili se tete. Na ia tā ua le iai o mōni mau, o le maka o ingoa o tangata o la ua pālota, ai peitai, ele ila foina pe na mawhai ona la foina ni ala tau pālota, ona wa uma pe le lava pe pā pālota.
Oh, look, we're just been inundated with emails and comments on Facebook about the fact that people have turned up to polling booths, not only in Queensland but in other areas, had their name marked off the roll but weren't able to vote because there were just no ballot papers. But they were told that they would have their name marked off the roll, certainly of course they wouldn't receive a fine. And that was it.
Glenn Lazarus. Na sa unua le komisi o whainga pālota, Phil Dyack, o whaasea, matangi uma e a fua mai whainga pālota i le astona ina tēnei, o le a iloiloina i se teimi, pe a mai a ona whaitauina atoa le pālota.
It's hard to comment with a view, if you like, across all of the booths when the vast majority of 9 million people had a satisfactory and vote in a calm manner and exercise their franchise on election day.
But would that be legal?
Well, I wouldn't like to hypothesise on any of those matters that you know, have been reported, and including by Mr. Lazarus. All of those matters will be looked at as part of a post-election review. At the moment, our focus is on doing the count in a correct and careful manner, and that's what we're about at this stage.
Le komisio whainga pālota, Phil Dyack.